ifuna kube isifundo kubo bonke abayosala bezile ndawo ifuna kube isifundo kubo bonke abayosala bezile ndawo ifuna kube isifundo kubo bonke abayosala bezile ndawo Nansi ncwadi dokotela uyidlulisele kwantu abami le ncwadi dokotela cela uyidlulisele kwantu abami bengizama kanzima ngibakhulisa ngithi bayomkhulu bengisebenza kanzima ngibafundisa ngithi bayomkhulu kodwa ke konoyedwa onendaba ngempilo yami kodwa ke konoyedwa owaziyo ukuthi umzali wami ubatshele ukuthi ngicecishe emshini angisafuni ukuyilikhaya ubatshele ukuthi ngicecishe emshini angisafuni ukuyilikhaya ngihlulekile ukubekezela ngibabuka bengilahlekile ngihlulekile ukubekezela ngibabuka bengilahlekile okokugcina ubatshela ukuthi benganqobe nanemibizi okokugcina ubatshela ukuthi benganqobe nanemibizi ngoba bayobe sebenzela abantu behlule yimi ngisaphila ngoba bayobe sebenzela abantu behlule yimi ngisaphila ngihlulekile ukubekezela ngibabuka bengilahlekile
Ngihlulekile ukubekezela ngibabuka bengilahlekile